yo abamu kuba kansala abalondebwa ku lukiiko lwa Mukono Central Division okukiikirira ebitundu byabwe bagamba nti bakukola ekisoboka kyonna okulaba ng'ensonga ya kasasiro eyafuuka baana baliwo mu kibuga ky'e Mukono efuukira ddala lufumo. Bano mu mboozi ey'akafubo gye babaddemu n'omusasi waffe bagambye nti n'ekizibu kya kasasiro kye kimu ku ebyo ebikyalemedde mu kibuga ky'e Mukono era nga bakukolera wamu n'abakulembeze abawaggulu okulaba ng'ensonga eno baginogera eddagala.
Erinya Namukoseno Bwati Waita, kansala omukyala, akiika ku Mukono Central Division. Nti ensonga eyo nga tuli wamu ne ssentebe omujja, tugenda kulaba butya bwe tukyusaamu ensonga ya kasasiro kubanga twalowooza nti bwe tuhayalinga abantu ne batuyolera kasasiro, osanga oli awo banaamumalamu mu bantu, kye batakoze bulungi. Tukkiriza nti tugenda kutuula, tulabe kuba tugenzeeko mutuwaze ez'enjawulo nga tulaba bannaffe ng'emubende, balina tukutuku, zirina engeri gye ziyamba okuggyawo kasasiro w'amangu, ne tuadopting enkola eyo gye tulowooza nti tujja kuteeka mu nkola ng'ekisanja kyaffe.
Erinya Kawuya Ronald, z'omu ku abo abalangiriddwa kakiiko k'ebyokulonda okuba nga ngenda kiikirira omuluka gwa Nsube Kawuga. Ensonga ya kasasiro tugenda kyongeramu amaanyi olw'ensonga nti tulina okufuba essira okulissa ku mmotoka ezo eziswala kasasiro. Bwe kinaaba kyetaagisa okwongerako obutukutuku, tujja bwongerako busobole okugenda awantu abafunda emmotoka gye zitasobola kugenda okusobola okuggyayo kasasiro oyo okumuleeta sobole okumutwala eka kikolo nti kasasiro yagenda kusootingibwa ate asobole okukolebwamu ebijimusa ku sipiidi kubakasanga ne gwe tulina mu Mukono ayinza obutatumala.